Uh-huh. It's your boy Brian Kings. Lucky you're on the best. Aha, join it.
Real papa tell me na sungai. Check him out, do you wanna fukai? Well, try kunishisha ila boka ni visha tanji la kolo chine kunilindai. Real papa tell me na sungai. Check him out, do you wanna fukai? Well, try kunishisha ila boka ni visha tanji la kolo chine kunilindai.
Okay, wako parking, wame shindo kupita kwenye traffic. Pita, ni kamaraja tawarushe maradi ade papa is my doctor try forever and ever the worst
yes, teacher
amekuwa kiwalinda bila kulipisha salabani akadai yote yamekwisha dambi zangu zote nazo akazifunika I okay I don't care if you try to track me down bible kwangu ni silanta kubondea na wow how ilo soli uliza kiatu mara tatu kwenye jangu bila viatu hapa pande kipeleko tu bila matatu katu kwa kesi banduki wacha iwe choki kila time tam press so wacha kuwa stress ripe sister hata kusame na kubless
real papa tami na sungai check him out do you wanna fukai well try kunishisha ila boka ni visha taji la kola ushini kunilindai real papa tami na sungai check him out do you wanna fukai well try kunishisha ila boka ni visha taji la kola ushini kunilindai
mina sema Oreo Oreo papa mina sema Oreo Oreo papa mina sema Oreo umekuwa name ukingoni nimefika siwezi kukuficha ili penzi linaisha ila shaka wanichosha mtaani wachachisha kila boku kwa kilisha kunitoka doa chosha for real nimetoboka vya kutosha
real papa tami na sungai chaki madui wana fukai wani chai kunishisha ila boka nivisha taji la kola ushine kunilindai real papa tami na sungai chaki madui wana fukai wani chai kunishisha ila boka
You are the king of truth, Oreo papai. Nakudumisha amani, Oreo papai. Salali kunijali na mali. Walivi kuya acha makali, kipaji mina imba.
Oreo papai tami na sungai. Chaki madu you wanna fukai. Walitwai kunishisha ila boka, nivisha taji la kola ushine kunilindai. Oreo papai tami na sungai. Chaki madu you wanna fukai. Walitwai kunishisha ila boka, nivisha taji la kola ushine
Sumu kuaibika, aha, mesaki niponya.